siwezi kutoboa hata sekunde moja. Madui walichimba kaburi dakika moja. Boza sanda liketi chini watunge hoja. Fundi jeneza na kata mbawa provide order. Nafsi lijikongoja, ndani alisali moja. Tiketi za uhai wangu zote zilikuwa sold out. Mungu akantoa hofu, nilipojaa uoga. Kasema inuka simama tembea, we ni soja. Dunia liniacha uchi, na roho nusu kaputi. Wana alinikimbia, lebakia simkumbuki. Nikona tumamruki, hakikisha watu wanaokuzunguka kwenye maisha yako hawakuzunguki. So kila udongo unaweza faa kwa kilimo. Asante baba kwa uliowabariki na minimo. Umenikunguta mavumbi, umenisafisha miguu, umenipandisha majuu, umeniketisha na kuu.
Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tulingi metulia, we unagabaya. Hata wale wananione usuda, shabaya ya mbaya. Tafataje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me.